Mani mani wabu ike ya gwele mani. Kuna kabochi kame ni marisa. Uwe. Nika sidika uja kona kakifuwa guo. Sincere one boy to a day.
Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom.
Anasikiza rana ii akiwa na kamini ni Sunday asubuhi. Utadhani mindyo dini barna kuwaga tu mshai. So mina cheza chini bolingo na ngai. Sijui nseme nini. Kairetu ameumbika kitabia mesifika. Kwenye denge ni sidika lindo kelo hajamfika. Liwe kana tori ya rika kana nyareda kuhika. Hinja bera heri adwaro kendi. Weka taza konyagi alafu skani chocha. Nkaji pulizia marashi alafu nikatoka. Kaji fanya meangusha pega kaina makuokota.
Ya manyako
on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom.
Kuna mambochi hawaka imbochi. Wamesimama, unasema ouch. Yeye anapiga, wengine wana flash. Mademu waka waida, ndiyo wana flash. Na hata working class, na badu ana flash. Katoto hard working, enyewe nika cute. Mwenyewe nakapenda, kana itwa beti. Tunaenda uhuru, na sio bila pack. Tunashare kasoda, na pia queen cake. Kitambo kalisema, kana ishi kwa aunt. Na ana roho mbaya, na pia arrogant. Kumbe ni kambochi, na kako on point.
Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom.
Ndani ya matatu wa mama wawili waliketi karibu na mimi msani. Wakaanza mastori chakula kwa nyumba. Githeri ya mia awezi nunua. Ete ni hasara so atajipikia. Ofupia kuna pesa mimi nimekusho. Chochote na kupea tumia fiticho. Oko wa mfuko wangu nika kuheshimu. Tobo wa mfuko wangu nitakula umu. Nimefungu wa roho baby ni muhimu.
Walahi ni kazuri lakini kamelidhogona mpaka kwa yehede bono maro.
On them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. On them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom. Any on them, na any for them. Any ya mambochi kona osha bedroom.
Tarahora go carry kimani. Toka pore mani. Todi. Tabera sidika ka home ground.
Yeah, yeah, yeah.
Sin City one boy.